sakiraɓe keɗiɓe min jewti yam sanne to gonɗom heɗade min wakkat jom ole lendi e mangal muɗum fuu wakkati kertanaɗo émission mo mi noddirta émission humanitaire faboudiren o wettikeɗo studio tamaninka e radio ngaji jokkodirɗi e amen ɗi ana heɓa jonte kewɗe joom galluje kewɗe le leydi amen ndi kañum en kana wondi fewode e rafi heɓugol kuɓɓojam oɗo tiɗɗala ka yo hunde ko laati sababu darde golleji kewɗi le lendi e mangal muɗum fuu kana koɓe leydi amen ndi kañum en kan holliti wiide ana wondi wadde ko woni e bawɗe mumen fuu yalla ana fiyana dabere oɗo tiɗɗal jamande du kañum en du ana wondi wadde ko woni e bawɗe mumen fuu yalla ana heɓa jokkitade e golleji mumen ɗi le invité de la semaine ɗam ñalawma hannde oɗo min kalama haala tiɗɗalaji ɓiliɗe heɓugol kuɓɓojan ɗam e dow golleji yogaji hoɗum fuu woni ko jamande wondi wadde le ñalawma hannde o yalla ɓuyta kutteje ɓiliɗo heɓugol kuɓɓojan ɗam le rubrique de la semaine ɗam ñalawma hannde oɗo min kalama haala gota ɗum woni juuɗe ɗiɗi kañum hawtata so loote fa laaɓa hoɗum fuu woni fana kaɗo haala ko garam ɓeydarade faamu fe eɓo wayta seeɗa e le émission amen o mi Ali Cisse won to microji to nuhum jire kañum won to ɓogi jenɗo to sakiraɓe keɗiɓe bisimila moɗom e heɗade min puɗɗiran ɗiɗo kabaruji e halde haala rawɓelle egguɓe iwde jonde mumen saabe rafi ndenago o le leydi amen ndi holitama wiide adadu ɓeɗo rewɓelle kana ɓaɗo ujunaji temedere neɗɗo noon holitiri wiide gollirgal mawɗo mom noddirta développement social oɗo adadu ka holitama le hitande 2024 ga ɓeɗo rewɓelle kañum en aɗa jotte so anniyaji yogaji ana ɓame ko wodani ɓena hono fu pel rewɓelle ɓe kañum en daronto hakkeji ɓeɗo rewɓelle haala mabɓe ana heɗena fa keɓen famtare to ɗiɗo golleji fuu anni ko lale tangara kan e keƴaɓe amen gomɓe le crédit heɓani en dow majjum ɗo fetan Mamadou Sama Sukou kan e sita sidi ɓe
kadia keyta ardiɗo fedde déplacé en nema bougou 2 les masinari lamu segou holti wiide ɓe fangama cilli kewɗi banggal ɓamgol anniyaji yogaji kano holti wiide kabaru ñamdi fa hara na heddi lataɗe tiallaji ime daraji faaba e tawde fuf ɓe darda ɗum lamukoɓe tottude ɓe nokkuji guese
mi andana kabaruji fuu ko watte on nokku saabu minen mi hoɓɓeno ɗum gonga jaati gullegal anto so noddi amen miɗa fottare muɗum ɗum ga ɗum no tiiɗi junggo neɗɗo dibbaɗo waɗi jippi nokku heɓa ko muuyi mi wawa haalde mi hiisaka ga ana tiiɗi samoji mi jantade kulle yogaji ga tomi tawano aran mi wonto jaati walde e inde amen neɗɗo dibbaɗo waɗi jippi nokku wawa wadde ko muuyi fuu
to bankas toon no keƴaɗo rewɓe déplacé en Diallo Sagou Safiatou Togo gonɗini e ley kuyam wiide ɓeɗo rewɓe ne mbawi jaati noddede e ley batuji eɓe kasintina ɗum sanne banggal ɓamgol anniyaji
samoji ɓe nodda amen e batuji wattedi ɓeɗo waɗna amen jaati koɓe wawi ngam meɗa hasengini fa handen e balleko yala rewɓe ɓen an heɓa suudla seeɗan meɗa du o du mi heɓa mi wirfito suud baaba amen
madame keyta fatmata mayga juɓɓina golleji projet wildaf mali holti ɗum wattangol hakkillo sanne rewɓe déplacé en le imadaraji ɗi holti wiide fedde makku nde waɗi golleji famingol yalla humpitinde ɓe dow hakkeji mabɓe e ɓeydande ɓe yakawere yalla eɓe gattane hakkillo
rewɓe dibbaɓe waɗa jippiɗen nokkuji ko heewi mumen ɓena fotta e batuji jaati haqqille ɗiɓe hollitade ana ɓame hono misali jaati batu noddirta dialogue intermalien rewɓe ko heewi wattikoɗe mumen hen ɓe holliti haqqilleji yoga jaati hande ɓamede kamɓe kan e walde wildaf wonko waɗi o jooɗa haala e dokkodirgo juuɗe ministére humni kabaru rewɓe e sukaɓe kan e galleji le o batu jooɗa haala waɗama le leydi fo e manggal muɗum hakkunde rewɓe ɓen ɓe holliti jaati haqqilleji kewɗi ɓamadi to on nde o batu waɗaɗo
e hakkillo madame Haydara Aminata Mayga hoore jo fedde déplacé en le sahal ngal banggal hewtugol jaam e ndenagu o neɗɗo ɗum fedde kafu en hani rewɓe jaati dentine e golleji ɗi dina heƴa mabɓe le ONG ngaji ɗi
ɓe rewɓe dibbaɓe ana yiiɗi fottude e batuji fof wattede leydin yalla ɓe hollita haqqilleji mabɓe famuji mawɗi an hani waɗede banggal ɗi golleji meɗe yeelo rewɓe ndu hokke haala yalla ɓe hollita tiɗɗalaji mabɓe
madame keyta fatmata mayga faccintini ɗatti dabireji yogaji nawtoraɗi les sites déplacé en ɗo woni imadara famingol yalla sembinde hollare rewɓe kañe dawrude no dande ɓeɗo rewɓe nanete
mi faminɓe jaati haqqilleji fof ko winnani leynu talkuru fandanam hewtinde no laamu on mi waɗi immadiraji mawɗe dow ko hewmeɓe famintina dottummode ko noddirte loise rusengande ko natto saabe le temedere fuu capantati e rewɓe haala hunko mumen ɓamire soobe ley battuji watteɗe le lenin
e wi draman Koulibaly horejo développement social Ségou e rewbe déplacé be nandintina e kawrute kewde haklaaji mabbe dun yebaka e li bangul aniyaji
les élections et tout tout
mena yottobe rewbe jati watti wote ngaji tiagal mudun battuji kewde ana wadadu be yimbe ana fotta mudun fere wargon neddo goto gollole walle programme alimentaire mondial be rewbe ko heemunu fotti e o batu be hollite jati kulleji be hasinin e mudun e de bal
premier leur besoin à ses partenaires là
e do yirwere tawde fuf ko heddi gollede na heewi hono tutude tajural dum gollo dido golleji rewbe be e wi kanko directeur o e kanatan nangude fabaji madun no bilade e yimbe ne do ilama ko yobbe kinno golleji lattudi sababu kebal jalla e be darno ko e mabbe
ha sakrabe kedibe on pami be do rewbe bel joodibe le nokkule kewde le leedi amendi kanyo en ka wana joodibe feeso tumbodir juude mu em e be ngada ko woni e bawde mabbe do yalla e be kolla ko woni darde mabbe e le janyeli jawbe bisiminde be be do rewbe bel kanyo en ka ana hani yettede sanne jom ka kalem hala tidala bilido hebugol kubbo jam tam di galluje kewde le leedi amendi wondi fewde e mudum le lamu seguto gollirdi kewdi kanyo ka darike dum latike sababu do buytude sanne kebele on do nokkunom holitiri weede yimbe le hewbe jawbe sedal on do nokku modibo mf traoule kanyo woni lamido dental ngal be noddirta conseil communal de la jeunesse le lamu segu wonko o haltan tam em edo odo tidala kejada amen gondo lamu segu mohamed sise landondir e mako kede mamadou sama segu
bon tout d'abord
tafun andon kado tidala matama li gede kewde buru fuf kuma texte sa boulangerie ngaji jandeji tellal sabi dogotoro hobe na jogi tellaji yari le lutu ngaji di jengnobe dun mbawa jengnuide non ko non dun wonande sukabe lukuy su bangal kuma texte sa don en kuroji ngoni don gulleji me fuf na dari non denno ne bawi jati wide dun do tampini jama o sanne ka sabi madraji lam ko be en bawi jati wide hande kay ko war mudun no samti so ngonga hale min bawi jati wide jamare segu wadi bawde mudun e kabar o sabi bitinniki yo ahali lewru woturu tinare denno so ni dun wona segu ko be ko war mudun no tidan sanne bitinniki kabar o be hulti wide dun do na tor yonki mabbe sabi andon no wattu wat non jamare de famay non fi ka ele komni ngaji ngatiri di bangal wema o e kaydun no jeunesse o yimbe hewbe fami kabaru omtare meden kambar dun sinkobe be tinki jati e imadara o
tinnara bibbe leedi malika yon kan hani jati ko yette san le on do wakati so mi iwi don dum ko tiram yoro so fami kaltana on to mahala debbo tinnido tondu san hono no mi kollitiri on e le puddode emission amen o rewbe hewbe egube iwde jonde mu em kanyu en ka wana joodibe tamso tambondir joode mu en e be gondi wadde ko woni e bawde mabbe yalla be keba ko be tamma e joodi mabbe fa be keba daranaade sadda wo mabbe saddaaji galle mabbe le nyalo mo hande o min jaha mi yidoode e goto e ben do rewbe le joodi do yoro so kede Umar Waygalu
wakkati jitti yamde yottiki Fatmata so ge yottiki le galle jambirteebe goyta en nokko no dirta yoro so o mo darta kadle lonneteede tiagal ko mo yi ko yaata kilo ngay tati o don neddo nyongitido natana galle e galle an darta kadle lonneteede o wi dum woni golle makko fo wurno hore makko
nem vara bankasi
mi genni bangas umi wano joodi mi woro soga mi immoto mi tewta kaddo lonneteede mi heba seeda hen jo suudan an wada golle gesse
eni yamugo benedo
a benedo
madam goita kadi daw yo gote kokko kadle mudu wakkati fuf wottu juno joti no golle o do debbo wori sanne
maka barata bulo jarani
on wada golle nokko no wodiri sanne mi min yidi jaati hono no lonnirtano suni arfa o lonni kaddo dan mi hokkama kalsi makko o wala neddo titrado sanne mede pamiri fa wodi samoji o kalnaka da ko lonnirta kaddo dan ga samoji du mi hokkama temi tati ma temi de nay be yibbe dibbabe war jippiga hana joda do mabballi ko
beke kasigi ka deme kono
Fatmata Tissoge yimbe be ngada e cuudi be ana korsini mo sanne misal kanko noddirte do Boubacar Haidara o wi o do debbo kanyun lonata kadle makko fuf nyongiti wobbe be ana kani jokkitade o do misalo
franchement elle fait
kono wada gollal makko no wodiri sanne ko wala neddo titrado do londugon kaddule dum huni ko tedi sedan gadon gollal lobban be yimbe dibbabe war jodi ga hana joda do yowondira juudi men be da hana tra hakile mabbe wi jangon ben wa hebude ko nafata
war hon de faire un travail
non jati kanko Fatmata Tissoge o holitiri wiide edum nafa mo sanne
fin goni
sabe di golleji mide darde almasa ajdan lenyol man goto mide wa hibde ko yata temen nay wadda galle dan mide lunna yoga du teme tati ma teme didi mi hapon na kalsi modum mi moba mi jommirado cukabe jeddol worbe nayon kan rewbe taton
musulman saba
ka du e tawede fu o wi o ma heba le hen tidallaji wobbe anta lonno nan ben jobataama ko yeli nyaloma hande no jam e tejere warto o wirfito gindi mabbe
Fatoumata Tousegué kay rewbel fayto worbel fu egube yude jonde mu em kanyu en kan hani ko yette san imadara mabbe o ka yo huno ko neddo hani nyimminde jati somi iwe yoroso mi kotiran jonka kuchala todu rafi hebugol ku bojan danka kuteje mudum ana wondi mater tom san buri fudo o rewbel bele on do nokku walde rewbel lollirdo union de femme active de miankala kanyu en ka holti wiide kuteje rafi hebugol ku bojan danka rewbel be en buri fu tordude san le nyaloma hande o le wi laami do galdo dental rokiatu daw rafi hebugol ku bojam danka simbini san rafi portal hakune yimbel be le on do nokku dum latike sababu do nabirde chagal san kebe rewbel be o mo yidi faba muya wade fewde be do rewbel le on do wakati wonko landon dirmi e mako kede ko mi kebani on do majum
le amilema hudum wan natade kuteji tedala o essence do rewbe ben
Comme vous le savez, les femmes sont au début de toute crise, au milieu et
on doula bide robe en les foot de kalati alaji be hakundere be dun e cakita mudum kala ko lati kabaru tidalla o wakati junu en kinni tidallaji ndam yite le mali ka do tidalla mata masanne le imadaraji robe be nyande fuf ka do le gulleji mabbe galleji be dade imadaraji kebal derno en baa wiide jati tidalla ka yuttike be fasanne ana wodi dun tidalla yawraji le lumbuji di le cuudi dotoro e ka dun kabaru jande sugabe transport o beedi tidude somnyaaji e jamduuji kewdi dun tidi
et des services essentiels
la fi o essentiel an wana tata sabe beeda tidalaaji rewbe ben na
on peut dire que cette crise de carburant
en baawu jati wiide ka do tidalla essence o beedan sadda rewbe be buri fufu ngon be le kiruduji di tidalaaji kulle lumo rafi transport e kaje butugol nafakaaji bangal kebal beeda tampinde rewbe be ko buri hewdo dun rewbe mo darande mo na moni san liggal nokuuji juddi jarata koyde tewtude ndiyam ma ledde ma dum yewude kulintreji yogaji dum do fuf be dan tampinde cialli mabbe bu tan dum wattu mabbe hinade gulleji goddi
d'autres activités productives
le leddi menni ko heew e robe ana wada golle yogaji so heba alma saddaji mu en kay alma sadda galle mu en sabe laf o essence yudi wana tat sabe wodude tit allaji do rewbe ben na
la pénurie du carburant risque d'accentuer
ka roti alla essence na jawode hello e le portal hakunde yimbe le mbali robe burbe hewde le imadraji kebal leddi mendi bangal golleji ciewdi goni tampi be sanne fewde tit allaji transport e kulintreji goddi ko be ngala dabareji goddi kebal buitan sanne bawde golle mabbe tawene worbe be andan bi sanne imadaraji kabaru kebbe na jogi dabreji dido telaji di
faire face aux impacts financiers pour réduire les effets de cette
yalla butude kuteji dido telaji do rewbe be dabreji kewdi hani bamede fide dabare no kabaru transport fabete e le kreduji di yirwide dun na naturgol dabreji goddi transport hono ne so ngaji yite nangue ma dun no courant faba de rewbe ngado imadaraji di e le golleji mabbe kebbe sembinde hejo golleji kebal ndiyam cinidam e kurangaji ele nokuji di famminde sanne laami bebe nafaka kabaru rewbe ele jogola tiyalaji
dans la gestion des crises
mi andina mo tan wiide studio 80 gondum hedaade wakati jom o e do radio ngaji jukkondirdi e amen din fami mbayta kabaruji di min gondi haltande om ila puddode emission o jonka mi ngaram nabude om yidoyde e njimowo goto e le rubrique amen mo noddirta artiste de la semaine nyalama hande o mi jaham mi yidoyde e njimowo goto gondo le wuduleedi amen di fotoma o jea o noddire afo nabo wonko landon dirmi e mako e do golleji pawidi e jimi mako de wakati no fuddi dum kay tiddalaji di o yihi hendi kede ko mi kebani on do majum sakrabe kidibe jamnyamle modom mi juuti on sanneto gondom hedaade mi wakati jom of emission amé humanitaire nyalama hande o mi joge juude amem do afo nabo o ceddode afo
ceddono
afo nabo hodum bawda haltande hedibe men nyalama hande o eduma ay hol
bo assalamu alaykum sakrabe kitinde adna fu fadame halde e jootan e leedi men e leedi yimɓe men fou e Modi Baɓe men e jotta ɓe fota fon
afonna bo jimowo
ɗum kadi jimowo jaati
album ngaji
waɗi album ngaji jaati
jimi maɗi ila wakkati maɗi puɗɗuɗa
fuɗɗi 2002 fawarde hannden ko premier album en 2015 deuxiéme album 2016 troisiéme album 2017 golle ga fou ko neɗɗa yiyan caɗele hen
hono caɗele hoɗum mbawɗa hannde me e fuɗɗode golle ma o ko tiiɗe juuɗe maɗa sanne
bon golle on tiiɗi sanne sanne nde puɗɗanoma nde fagame découragé jaati aɗa golla sa walatake won nawi quoi bon waɗa découragé mi woɗini wonɗino gollude noon fawarde hannde ɗo gonɓe hannde alhamdulillah ille mi annda ka fawra ande adduna on andi kam
a jimowo ceɗɗo
mi ceɗɗo noon mi jimowo fou mi jimowo fulfulde mi jimowo ceɗɗo mi ceɗɗankore e fulfulde nde ɓuuri hewde ko par ce que gami ɗum gami basé hen sanne sanne
na yimɓel keɗotoɓe maɓe wonko keɓata e muɗum banggal retour e jimmi maɗi wordin ana yiiɗa sanne na hoɗo woni koɓe mbi aɗa han tawede wonko mbawɗa wayitidde
oyi mbiɗa yiiɗa sanne sanne par ce que jimi ɗe jimami ɗe jimi kokkuji hakkille no yimata jimmi si koro walla hen mi jimmi fou gartinmi a tan kormo woni hen kañe kormo wondi hen quoi inchallah ko hokkudi ɓe hakkillo no adduna o wurni par ce que jimi joni saɗa jimi aɗa yimma fou a ƴewanno adduna o wurni noon no adduna yartuno noon jarata quoi ko tiiɗi ko weeli ko moƴƴi ko boni fof aɗa hane haadle fayimɓe anda ɗum ɗum ko boni noon ne waɗa sababu jomum anda ko boni sela soko woɗɗum ɗu aɗa hani sababu jomu banggal jimmaɗi ɗi jomum ne hani anda ko woɗɗum ɗum no woɗɗum jokangol lawol moƴƴi quoi a yiyna bo ɗum golle jimi quoi sa jimmo fou a yiman ko nafata kala kettuɗo tan mawɗo e suko fou jimol wona waɗanaka suko tan waɗanaka mawɗo tan mais jimol ne hani tawre waɗane sukaɓe to keeɓa hakkille hen mawɓe ɗum kocca hen quoi taw fune belti fun mbawi heddinade hen ɗon jimol wala hen funeɓe gueɗe mum ɗum ɓuuri wadde ɗon jimol
le golleji maɗi won faaba muya mo keɗɗa
golleji mi heeɓi faabaji mi heeɓi le fulɓe mi heeɓi le haaɓe mi heeɓi le babarankoɓe fof mi heeɓi
mi noddima hannde e émission amen o fa gara jewtina yimɓel keɗitoɓe men mokkat joom o mi yeehi a waɗi jimi fa heewi ele jimi ma yogaji ɗiɗo mi yeehi won e jimi ɗi mbiɗa e muɗum so e nangodiri so en kokkodiri juuɗe fou ene mbawi wadde kulleji kewɗi
gonga jaati
bon hannde sakiraɓe amen hewɓe igguɓe iwde jonde mumen yimɓel ɓe tampuɓe sanne eɓe kasidini e balla eɓe kasidini e faama mumen sanne hoɗum fou mbawɗa haltande ɓe le ñalawma hannde o yalla tawa so ɓe keddike ele muɗum ka fou jonde maɓɓe to ɓe gonto ka ana jaɓa newade jooɗi maɓɓe
allah dannen seyde hono ni quoi par ce que wala fo jiɗɗo yiide sahara mu ene ƴuwa suuɗo rimaɗo mawni si wara jooɗo nokkuɗo anda ko wiyete ñaɗo foo ñagato allah ɗum quoi ɓeɓe kaɗe ballede ɓi aram fo egginaɗo suudu bammu ɗo rimaɗo mawnuɗo andi wadda nokku bangge joƴina aranno welaka ɓe balle kani wallede suudu baɓe tan wallede ɓe wallirte fou surtout taptal pulako fo kan walle ɓe ɓe mballa ɓe du sin wallo ɓe mballa ɓe jaati hen fuɗɗo ko wawi quoi mais fa hannde ɓe ɓeyda mballu o fa hannde
caggal mballa o hoore ɗum mi jiihi ɗum yimɓe hewɓe kami a tawan goto goto gollanta hoore muɗum est ce que soɓe fou ɓe kawrti joom ɓe dokkodira jooɗi maɓe koɓe tawtita koɓe kolitiɗum yimɓel paɓotoɓe ɓe koɓe kasidini muɗum joom joom ko heɓugol muɗum newata ko sanne ɓuurde so on fou tewtono e hoore muɗum
gaɗɗo kañe feere mum ne moƴƴi gaɗɗo kañe tan goto ne moƴƴi kawtina hawtinam hokkama ne moƴƴi dokkal fou dokkal noon
dokkodiren juuɗe ɗo e titre jimmol ma goto keɗoto jimmol ngol tafon fade amen landade ma hoɗum jimmirɗa ɗum hoɗum yuppima yimmugol ngol ɗo jimmol hoore ɗum
avonawara sambodiko ummeɗe mbimin ummeɗe mbimin
wakariyotage
ummeɗe mbimin wakariyotage ummeɗe mbimin wakariyotage nane ulaku ummeɗe mbimin wakariyotage ulaku fulɓe mbiyama ɗoga fulɓe jenama ɗoga fulɓe torama ko fulɓe piyama ummeɗe mbimi wakariyotage ummeɗe mbimi wakariyotage bulako ni gosam bimi wiya ne bam bimi wiya anay bimi wiya abali bimi wiya aben bimi miriri bulaku bulaku noddi onde ume 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 nangidire nafaten bulaku ala wala bulaku ise nangidiri e nafa bulaku ummeɗe mbimi wakariyotage
Allah jabo nangondirem jimongol hodum jidda halnude yimbe keddobe men makka jombo afu ana wara jimongol koromo
jimongol wakade gomo beldake fulbe ji torra ko ngodirem jimongol sabe torro aran wakade den de wakade puleji pudinde fulbe tampien sanne ko deñol yimbe fumbi galluñol heewi e nangandir non se nangandira deñol wa heewde ko dirimi jimongol fa pour que pulaku je ene tiagal men cede mawne kinare cede wiide hono men wala cede wiide ene buri Allah ande burdo se en kawrte tan Allah wala en jaye buri mais se en kawrte en ba burde non far bien hono an wala dum tampini parce que dum mawne kinare ko heewi heewi wada e pulaku dum jimi dum yoppe fa labade nangandiren nadde jaltiden dum buri welde yide quoi do fulbe kewri no leñol fulbe goro heewir fum wonno fulbe fandir quoi ko bi fandir de se leñol ne heewi yimbe ne kala se en jindira na fan e ko bi a pulla yu pulla tan a pulla ka wala hen bo sa nani dengal ma wiya wala hen wala naaw yonki ma quoi donc dum tanjimi pulaku nangandira dum gadir gol jimol pulaku nangandira se goto mayi ta ene fum mayi se goto fiam ta ene fu fiana
pulaku ka anka a yidi dum sanne pulaku ka anka a mani dum sanne sa ciotdo jimi ma di fu e jimol fulbe jimanta fu fulbe do yimente ko wat ngatta fu fulbe ni ngadanta hono fu be kani wadde nano mo hande o yalla to be joodi to to be tawto ndire aduna o fu so be kawti do ko goto ka fu yalla ko dum torda ko wondo mabbe ko an heba imari
pulaku fecci quoi min ka be sikusa pulam pulotan joddo fu en fu goto non quoi ballen jomno yarta yas burti fen joppe jeen jeen en be fen tiagal men sana hibe nangindire se sago hebe dum biltaaki wala fu wa biltaa dum ce non le fulbe ndima le fut mawni dengal fulfulde de kala fecci dan ko nonta sana jaati pulle be torro hebe torro pulle be weli hebe weli
anka ise hande kala wal fe nangule liddi kase jaati
liddi yo
da nangule jaati sabbe kala jani andade
ayo goma jari min nangule jari golli pelade non golli pelade jaati
ay d'accord donc min jimmo ma goddo kase ndu wonto mi garam hedaade dum kase na faade amen jukitaade e halaka kase inshallah
this is music
assalamu alaikum sagirabe nabo
Titi
aduna ti hodo da halde ngoldo jimol kasene
bon ngojimol ka yimbe fun pamene wurdi ko se wi atidi ka tidi non hande hinne wala en dan wala do hal ngota ka non fu hal ngota ka non nanen ka kam dun non ko hande mo fu mo jida mbida on milda on nida ma ta onon ganyama no wula fe halda hala hande so sa hali da njaado hal tagal ma bo si aduna warti non fu tidam ci dal wadi hande hinne wala joni an atiki wundi wo moy war wa andi yimbe temdere be kan da wadi sembe sembe jatta taw on mi nyaw ko mi nyaw ino ko abbo ko be moni ino ko abbo ko atan o wala moy on tiki moy santim fu tatir min ne jikka sa an santitan ar way wolde be fu fa wadde joomu annene ngadden horema Allah annene dum nafam bur mawn dinde wonde fu fa nyamaane sa wi ar hulana le dar nyamaane hande sa ne nyamaane hebra joomu kama hersa tido o ne heewi hal mun heewi sanne fa tasi jaabu to be tiidi auto be tiidi fulbe durobe be tiidi aduna di hinne wala mais se tiidi mojjo wa wadde hakkilo jotta ko du e mimi joni mi yima a be bapindiraabe wara hema ayidna ko mojjo non ata won yidna mojjo wona hal godde godde hande godde nafa neddo anda febe dimdira nafata ma kadiren pulak mawbe be jeejo fa hande kala do pullo woni aduna fu walla sana inna goddo abba goddo non sona mono goddo minyo goddo non pullo fu pullo non
sakirabe kettibe on paami afu na bo min jogino do o ceddo hande ka iwle ndiyan dam o wado jodi gele si jodo fa o dan ko o firtini en seeda e de jimidi o wadidi no halirini du huna fu qura e nangondirde himbe so nangondirde tam a tawa ne woni ko jogi sembe sanne na woni jogi ko jogi bawde sanne ay afu fade amem surtout de arawai jimande en seeda no
ye afu na wara fami yoti na fulbe fu afu nawara fami jota fulbefu afona wara mi bargina fulbefu afowari sevilla kosa an anda
jungo fulbe hebete seviyane ba jungo fulbe hebete seviyana yi fa nyote no fulbe sebali dun kan jote de fulbe seviya abei dun kan jote de fulbe alo yobu fulbe alo hoku fulbe fusa go mu seviya fulbe bergina mi alo yobu fulbe fu seviya fulbe nyeta mi alo hoku fulbe sago mu
fina tawa kanyu orientinta yin hay artist m kanyu endu darne mu em ana mawni sanne bangal teutugol jam kanyu huntondirde jamarnde. Proverbe du jour mom jogani om nyalomo hande oni woni juude didi kanyum hawtota so lote fa laba hudum fukado hala holititta samburu jallo andando kabaruji bili de fina tawa jabi ke goldo landol kejaado amen gondole lamu mutido woni mamudu komina landondire mako kedemu
juude didi lotata ndire so di laba ce andi enen gon godum en dokindire jungo en jahan yeso ned goto awa wadde fay hunde horema antan goto kina ay yimbe on dawra on gadda on itida wiide awon kalisi kalisi waawa hebude hunde fu dun nedda ko mburi hunde fu le adno neddo sa wada hunde ko fu ay yimbe on dawra on gadda on itida on gatida dun woni ko hono mo wala bi adama no laati fu le adno antan goto awa wadde fay hunde ce andi enen gon godum en dokindire jungo en jahan yeso
samburu jallo a jota masad edo kado hala mi mili sakrabe amem gondube hedade mel wakat jom o kanyu en ka fu fami ko woni wedo ndirde juude mu em gollida wedo ndirde juude mu em yalla jam ka tawtitele lede amen di koka ana hebe neddo fe goto kanyum tan wawa wadde hunde so yimbe renti fu kanyu em nem burta wawde wadde hunde ko yimbe fahi wawi yide non dum watta so be jahato be goddi san sakrabe haa do mi kaddata e emission amen fabu ndiran nyalomo hande o min jooti om sanne hedade men o do emission kan emission ngaji amen kiddidi fu do baawi heditaade dum do site amen internet o ngadan www.studio8.org Allahul en wakat goddo kasim